Record.
Solo tango.
Mzigo mwenye ni bunda akichapua winuka na mizigo kujipika ndapo akafika, lakini siko tonya boy tena, hata kama mnini waini ni jana. Msizenu wengi mwashiriki, zienda pona nyi mwenda zipenda popia mukapenda. Zikaja mitiega mikiki, hata kuja tahamaki walai wengi omesha kwenda jali.
Piram, 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 piram,
ajali wafikie Solo Tango aka Tony Boy. Wambie
kiherere ni kingi, bora wanambia sema situkani sisi mangi.
Sema nao
nani asiri jua sala letu la uchumi Tanzania mtatugunga. Kule njaa kali huku weze tari mama, hata kuna dawa hospitali ni jama. Ona tonya tonya na fe tonya tonya tena, niko na nyimbo kwa mwisho wa safari tizi hadi kileleni.
Piram 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 pire, piram 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 pire, hola mama hola mama mama. Piram 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 pire, piram 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 pire, hola mama hola mama
hola mama,
hola mama hola mama
hola mama, ajali kazini.
Kama wanipenda tunde hoteli respectini, pande zile tanga unieleze ya moyoni. O kama wanipenda nikupeleke kwa Zuhura Huseni, na mzazi kiumbe waleze ya moyoni. Nakupenda sana siku wachia silani, ila zingatia yalosemwa zamani. Natujali sana siku wachi daima, ila zingatia ya ya nyumbani. Hola mama,
aka
Solo Tango
Imbrani.
Hola mama,
respect
na mzazi kiumbe, naibu wa mitego Uncle Dax pamoja
Bazu
na mkali wao Shebila. Muziki mnene sana,
wapi big
niko nasikia
ndani ya Burundi na Rwanda,
wanangu wa ngambo na East Africa mzima. Haiko jela, haiko kwa mtaa, usio hustling mtu kadhaa.